Hethi la sakula ngomthandazo. Hallelujah, amen. Amen.
Sakula ngomthandazo.
Thila sakula ngomthandazo.
Hallelujah, amen.
Amen.
Sakula ngomthandazo.
Hethi la sakula ngomthandazo.
Hallelujah,
amen.
Sakula ngomthandazo.
Amen. Amen.
Sakula ngomthandazo.
Amen.
Sakula ngomthandazo.
Shende kukulo mzela bo, ngiyabonga baba. Yazi uyangimangaza shembe, ngiyabonga. Yebo uyangithanda shembe, ngiyohlulwa kukonga. Yebo uyangithanda shembe, ngiyohlulwa kukonga. Uyangithanda shembe, ngiyohlulwa
kukubonga.
Uyangithanda shembe, ngiyohlulwa kukubonga. Wangifutha ngebala, wangipha igama. Wangifutha ngebala, wangipha igama. Uyangithanda shembe, ngiyohlulwa kukubonga.